DJ Kalonji.
DJ Race, the ultimate game changer.
Hapa kwangu tu nyumbani, yeah.
vipenga vidogo dogo mwanzako anavimumunya mwanamke unapenda zogo tafuta jambo hilo la kufanya
DJ Race
Choka na we, wengine ahende, yule hakagui
Kelele ya chura saizi, ngombe kunywa maji Kwangu habanduki, kwako hatoboki, na kwa mana ye
Anapenda wife material, mwenzako anakudanganya Mwanamke unakasoro, tafuta jambo hilo la kufanya
DJ Kalonji Fire, 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 fire. naweza have a girlfriend bakato. Yeah, hey, girl, appreciate your beauty. Such a cutie. I appreciate your beauty. Girl, you're such a cutie.
DJ Race underscore 254.
The DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over it.
Nina mchumba yupo nyumbani. I like you sad, I like you swag, baby. Uwe ndo demkali umundan, baby. Mimi shabiki na kukubali. Ijapokuwa nina mchumba yupo nyumbani. Hey, girl, appreciate your beauty. Girl, you such a cutie.
Nikune, nikune, nikune.
I appreciate your beauty.
Nikune. Wakati jasho bado sija mwaga, sija choka, diyo naanza sasa. Kuta mama haba nana leta mama.
Sawa wili, ina swali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda tuwe wawili. Ama ni kesi tuka nandi na ye ali. Basi tufanya vurugu babia.
Usiwe na shaka, kama kungata tangata utosheke. I wanna do you, only you you. Hakuna mwingine yata kwa majuju.
Pepeta, 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 nina. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune.
DJ Race.
Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune.
DJ Race.
Uza sexy paki baby hizi kitamina. Mwende home quarantine tupige kambina. Kilindo kabati fili yo stamina. Stamina.
What's that?
Acha ni ngate. Utamu kizidi ni pesi gino. Nizidisha mauno ni ikate. Mpaka kisi gino niongeze na mikono. Onja na thea kibara. Kuku kenye jimtapenda. Bara tunajimwaya.
Oh yeah.
Huyu mwenzangu utapenda.
Bara mnilete. Lakini pale pole nsijakilete. Tabia ya kwangu subti mama. Kisu bageti.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune.
Bebe nikupil kama katapila. Nikukata kitu bila ukabila.
Make you feel like a queen. Milele uwe wangu siyo baby mama.
Toto, toto, mama, toto.
Toto, toto.
Your love for me, yeah. Iyo to yours, yeah. Whoa! Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, darling,
yeah. I took a bite and I fell in love, yeah.
Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby love.
Would you kiss me daddy?
Baby, to my addiction, I'll be here for a good time. To the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so strong on the bed, baby.
You're so loud.
You give me love, you give me love. Is your love for me, yeah. Your wounds just seem to yours, yeah. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, darling,
yeah. I took a bite and I fell in love, yeah.
Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby love.
Would you kiss me daddy?
Baby, to my addiction, I'll be here for a good time.
Yeah, a good time.
I can stay for a long time.
Yeah, hey, a long time.
When you move to the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know.
Baby, take it slow. You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so strong. Give me love, yeah.
Do some love.
One time for my baby love, yeah. Do some love.
DJ Race, the ultimate game changer.
Ivo ni kusabila, kunikamata. Tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you're better than me. Ivo ni kusabila, kunikamata. Tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you're better than them.
I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. Umenishika, umenishika mateka. Zaidi yako sijaonaga. Umenishika, umenishika mateka. Kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know.
Ikibamba sana wapi.
Baby, take it slow.
I can land you from the land.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so strong.
Ni long time hatujaonana. Natumai upo salama. Leo unanichukia, hata jina langu takisikia. Nimekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii nakukosa sana. Korona imekithiri upweke umetawala. Hasa siku kama hii na kukosa sana. Natamani ningepona angalau siku moja mwenzio nina kutu la mabusu. Natamani ningepona angalau siku moja mwenzio nina kutu la mabusu.
No, una causa ngapi?
Simu angalau in time, call in time. Nileo unachukia unadharau in time.
Mi siko. No, I can't make it right now.
Oh baby, in time. Oh my in time. Hata kwa msimu
DJ Race underscore 254.
Mama ni te ni te kete, kwa la kuba la thamani, la
yako uba la thamani. Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadhilani. Kwenye mpenzi na imani,
DJ Kalonji.
Wabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadhilani. Kwenye mpenzi na imani, baby.
DJ Kalonji. Fire.
This kind of love,
DJ Kalonji.
Nimejaliwa moyo upendo, kipenda napendaga vibaya. Ila skendo zimefanya sijaseto, mandemu wananikumu vibaya. Nimesha badili ata mieneno, nadai nimefulia ile mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo, sina mnazo kisa wewe mama. Mana nita playboy ya prega, bada kitendo. Faya seba, wayania wanya mini, hata kama na watania. Wana nita playboy ya prega, bada kitendo. Wayania wanya mini, hata kama na watania. Baby, miso mtuwa mchezo mchezo. Nioshe vyombo ni mkande, ila juhudi zangu bure tu. Namtendekeza kama mtoto, hata chakula kwa mkono washi. Kama mashine na mpatango, mana anaga kwa wala maji. Wananita playboy ya prega, bada kitendo. Naseba, wayania wanya mini, hata kama na watani. Wananita playboy ya prega, bada kitendo. Naseba, wayania wanya mini, hata kama na watani. Baby, miso mtu wa mchezo mchezo.
DJ Race, the ultimate game changer.
Wako nimeloa, kitha nimitelea, nikajiso mita.
Masheri, hata napasi na sana yo, baby. My honey, hata balobi natika yo, jame.
Masheri, hata napasi na sana yo, baby. My honey, hata balobi natika yo. Be nice.
Umenichagua mimi, kuna fununu, unamuo yule. Let me play the guitar, tubanjuke, tuzunguke mita, tuwalike. Harusi tafana, wabambike wale. Isukuti love like mayonde, no stress baby usikunde. Forever love ni kupende, chini na juu pia upande. Isi wa skandos kiwilipoze, roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujanani pia uze. Oh my love I surrender, pass up to you me I render. Eka muziki rumba na benga, chini kwa chini situta kwenda. Tuvume kajux na Vanessa, kwenye media together tunatesa. 254 sindo kusema wa. Let me love you the African way.
Now hear this.
If you want my love, you see the mind, girl. You see the mind, girl. You do a mind, girl. You see the mind.
ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa.
Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi.
Hoya, hoya, hoya.
Magoti nipige, niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele maombi, ni maombi. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi.
Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale, ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe.
Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi, ni maombi. Si kelele ni maombi, ni maombi.
Original Party DJs. It's DJ Ray,
the legend, the DJ who makes your mama twerk.
Break your back, you want to talk like a slut. Nataka nikupeleke nyumbani, wengine ni daraja so
makasi.
Kimo chako, labu kizungushe kama kula. Namba kina kutamani, sina mwini.
Tunapendana kikwetu, akata moyo kangu nijipe.
sikatai kweli ndo shazama usinipige kipapai yapo kwako shabwaga moyo usiurahai kweli ndo shakwama unachotaka sikatai najua bado amini hayayo mekuwa acha siamini sio kuna ngamizi kwetu hakuna uku kwetu
Napenda ndogo, wanapenda light skin, mimi napenda chosi yenye bleach mikorogo. Mikorogo. Unaona napenda bigi, mimi napenda ndogo, wanapenda light skin, mimi napenda chosi yenye bleach mikorogo. Mikorogo. Asikupenda only. Atakupenda tony chubwa. Uni chubwa. Asikupenda only. Napenda ndogo, wanapenda light skin, mimi napenda chosi yenye bleach mikorogo. Mikorogo. Unaona napenda bigi, mimi napenda ndogo, wanapenda light skin, mimi napenda chosi yenye bleach mikorogo. Mikorogo. Asikupenda
Kiono ni majanga ye yeah. Wamukami we Ulivo piti kama mina wajalanga ye yeah. Mama sita we I got a one pack Nite komando Sipidi 40 Whatsapp ubilaba Kwa sitari taya Umeni kamata Unavo shine siyo mchafu kama mabata I've never seen kama ulivo Chato kiuno kama goro Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha Unanipandisha mori kama masai Umefundiswa na nani we Umetoka udigoni we Bigo zako swaga zinachanganya Nipeleke mpaka nichizi we
Chomeka, chomeka, chomeka Hiyo kinyo Chomeka, chomeka, chomeka Pana ulima kitu Chomeka, chomeka
Kwako niweke mkandarasi Ntajenga daraja la mtenzi Harufu ya dhahabu na almasi Ili penzi letu nizidi nyoka
Nashinaga mama sita, holy fire fire. Utamu ngari ngari you wanita, macho kama unaniita. Kani navyo sakata kanda, mauno ya pwani ya ni Mombasa. Kisura waka waka meni kamata, kwenye kiza totoro nita washata. Chomeka, 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 hiyo kimi ya chache. Chomeka, 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 pwana mlima kitonde. Chomeka, chomeka.
wananita
DJ Race underscore 254
Ghetto, njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe, tule wali Tuende pangani, tuchade majani Ah, nono umevamini Na unashinda ukivuta vuta chini Iyo hakina inuwa sio siri Samahani, ni mato sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kimfisha Hey, if you know, you know Kingfisher, pantirimu, aye Manzeni leo, leo ndio leo Manyundo leo, watoto na
Irusha mbili, ugewe ni kilasi Mata kinywa jecha waswasi Na kama tingari nazima itatasi It's all on me But don't ask for my number Penda watoto darasi
Now,
Uza self
now,
now,
hear this
Now, watoto na
bongi
It's a Friday night Ita wenza kwa ambie Kuna party tonight No time sasa wakimbie Chelewa, chelewa mwana si wako Na uchunge usije hepa na wako Huo mchele usije tiliwa kwako Baby Ikibamba sana piga kelele wewe Na kama ni noma sana piga kelele wewe On the dance floor, find girl dance on the dance floor, Hennessy pour on the dance floor. Cause leo kutesa, tesa, for me kutesa. Cause leo ni kutesa, tesa, for me kutesa.
The DJ, other DJs wanna be. When they grow the f*** up, it's the one and only
DJ Race underscore 254
Kanda ya kazi nimeingiza dosi na pressure Kwenye burudani nilipiga show nilitesa Big up deep, fine girl in a pretty little skirt Young man in a African shirt Wave your hand and do the Odi dance And shake your bump like you know why you're All of the drinks on me Mufuko imejale, imejapesa And if you look at me Luku luku, vile na pesa Uuu, na ikibamba sana wapinduru wewe Na kama ni noma sana pide kele Tesa Uuu, leo ni kutesa
Usiku to dawn, mbogi kuzon Imewasha kingdom, ketimba tukukon Tukuteke kwa chom, fenana papa jones Nadia up and the dawn, to simpatico phone Nasikia ako salon, jilomi do the bomb Club pia imikrom, mbogi mbaka yangong Mebambika na song, zile si hu perform Rende pia ni wrong Niko juu ya nyama ya bama na kachumbari Na juu ya diabetes cha tuweki sukari Plan size imetufikishe uko kari yako Walevi wa shanza kuleo mekali ya flow Anasikia form ni kutesa Tusimalize ganji do mtatu rudika lesa Waganesa mavodo bila chesa Hakuna kulala tunakesha
kukitesa Kusileo ni kutesa Tesa Form ni na chese na chese na chese na chese Cheza Kusileo ni kutesa
Chaki chaki peke Yani figa nane kamili Tena magare na bicha Usiku na mchana Washika dao na wasani Mimi na mla umama Ya kuloriti matatizo Uzuri wako susari Summer vibe
nikipokuona kama ninakosa kabisa naogopa tani bora samani kama nikukumbuka
ultimate game changer.
Mtazamaji we na yule Diana mwenyewe ndo mpangaji akaleta bifeti na mwimbia si uongo bwana nitamnyakulia akishinda kazi nitamchungia familia mapenzi nionyesha nisije kosea unigombeze useme hunipeni unilize mie unitambo sisi ya nikwaza etishikilia uzito ya kusambaza akitiza goma baby
yule yule mimi na yeye siku moja tupendane
pengine uniache wewe halimradi unanipenda peke yetu tutaishi kwenye dunia sikuachi pengine uniache wewe na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu nitakulinda mpenzi wangu we jiko langu kama mboni ya macho yangu nitakulinda mpenzi wangu achana nao Achana nao Achana nao Wenye roho mbaya Wanatusema vibaya Achana nao Achana nao Achana nao Wenye roho mbaya Wanatusema vibaya Baby love Wewe wangu mi wako wa moyo Oh baby love Sije nacha kwa fitna na maneno yao Baby love Wewe wangu mi wako wa moyo Usijine chako fit sana maneno yao Oh yeah Una habari Jinsi gani moyo wangu na upendeza Wendo furaha yangu Wendo amani yangu Weni jiko jiko lam kama mboni ya macho yangu Nitakulinda mpenzi wangu Weni jiko jiko lam kama mboni ya macho yangu Nitakulinda mpenzi wangu Achana nao Achana nao Achana nao Wenye roho mbaya Wanatusema vibaya Achana nao
Achana nao Achana nao Wenye roho mbaya Wanatusema vibaya kesho kinitaja nyanguke, naomba niokote. You know, it's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Bebo na replay, you my baby, I'm dancing too. You my bebo na replay, cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love.
Tagani, hivi we mwana wanani, wewe mwana wani. Yenda watu umekwaga wapi, wewe umekwaga wapi. Naomba usinipigi
solo,
nataka nifungua mfumo. Bebe na miliki gari, na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby can I get your attention? Me sino baya, just wanna give you some love and affection. Sijua nako wapi ila namba niteme na we. Nina mengi inataka niseme na we. Sijua nako wapi ila namba niteme na we. Nina mengi inataka niseme na we. Nataka seme na we.
So baby please, show no time. Na maisha na tusema si utani. Unanimaliza mama. What you find, wanna die. Niku wache kuna toka na fulani. Mona bila bila mama. Tunde nyumbani, dada meanda kachori milena. Kisha maisha nyi, palilishi ebirikana ikiwa nao. Aukoko vichi, chukunge upepo waba. Chili jamani mama sasa ni na wapi
ila namba niteme na we.
Niteme na we.
Nina mengi inataka niseme na we.
Oh mama mama
wala wapi ila namba niteme na we. Nina mengi inataka niseme na we. Nataka seme na we. Kidogo seme na we. Nataka seme na we. Kidogo seme na we.
Ultimate game changer.